Chagua, kilo na taka, chakisha, vile unaitaka, we haribu, vile unataka, alafu kisha wada kesho same time mafaria. Kushikanizi kwenye sex forum ni kama kula hanichali kwenye that forum. Mikono juu nani hatambui party za bedroom. Pole kwa wanao panga buwa mabrand group. Mi mtana shati wakicheki ATM. Madem na dev crazy bila DL. Mabade manas maneno wanasema DM. Na feel guilty galpix saya PM. Vyombo vya habari juzi multimedia. Beba vitu zote once encyclopedia. Fisi mimi nyama pori na penda dia. Nimejifunza kuwa lamba sitarudia. Chagua kilo na taka, chakisha vile unaitaka, we haribu vile unataka, alafu kisha wada keto same time mafaria. Wanalipa presenter, wanalipia views, wakiendelea watajilipa show. Kuna upungufu wa ngoma, okay, katanasha, mimi ndio dona. Nikishatu walisema tuni change to career boss. Atita kwa vikwazo na kulia mob. Atita kwa ni dream tu kupata job. Ati muziki ni madem tu na pia bro. Tipo less na kushezo ni chocha. Cheki bado niko na hizi dona okota. Batiza dem na maji mpaka anaokoka. Na kipiga nduru si lazima kuchoma. Taka mgongo, duve duve wanalala. Katika, buze buze kilingala. Waita, today today ni puwaka. Keroma, buffet buffet songa hapa alafu. Chagua, kilo na daka. Chakisha, vilo na itaka. We haribu, vilo na daka. Alafu kisha wada keso same time mafaria. Na kuna teme ya manche kwa ntu hini nini kama siyo dream kukam true. Uniamini anniversary tu hesabu tu. Can't beat us, join us to sell through. Okubicha lunuka mara nyamnyo thoche. Ati modu wacha makul, aonge weche. Lura kachuru nyaminu anie oche. Okanu woody jese, awunu gingeche. Alama za mshangao kwao na dukuduku. Sober minded, clean verse na lukuluku. Najaza kibaba, kimama marupurupu. Najaza kibaba, kimama marupurupu. Chagua, kilo na taka, chakisha, vile unaitaka, we high.